ukikukutazama toka chini mpaka juu, ilo zigo lawama malavu kwa kostu. Raha tunapeana weni wangu maibu, vile tunapendana mambo yote bulbu. Yako tabasamu nalipenda mamu, pare katipata mnipota mliona mamu, wino karam niki mwaga dani bumbu, hatunyitumu pezile tutaima litenu. My baby, my baby, my baby tulia nami. 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 Shikilia nganganga kama tia dia sambamba, leo nimejipanga yani maaba kama tupo tanga. Nipe utam baby just come over, kitu wadim zilo diki proza, sinirusho timu nimekupa limeoza, nimejatuga kama dimu kwenye mboga inatokoza. Lako tabasamu nalipenda mamu, pare katipatamu nipotam leona mamu, wino karam niki mwaga ndani bumbu, hatunyusu mpezi letu daimalika dumu. My baby, my baby, my baby tulia nami. 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 Tulia nami. Tulia nami. My baby. My baby, my baby, my baby, Juliana, me.